studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Altinere sappo tete lewru mars jena yamde soki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do mor waygal mohammed watara wonto oggi jamde to se grabon competitivité no gal sari mangal le leedi meden di dum waran waylitede di do anniaji bamama wakkat ne batu ministre be wono le leedi meden di aljumaare jabbinonde wattu jona be kolitir faabe jeyal hono be kan yubitirade hono ko yubbono ki sariyaji bamadi ila hitane 1992 dum wadi sobe anni yibamde di do anniaji ka honde to wobbe kolitir no leedi de wori hande no waylitinde no gal sari ngal wala fu ko nafata fedde bangile leedi meden di kande habude yurku yurku no wori no kanya yimbeele jogotobe jawlel no walda e do sariya ndedo fedde bangi aljumaari gabbinonde bali lutindire laamu ode be gaddi landol wattu jono ko gonde do fedde warta nafude lannade ka hotel mangal kangal wadde leleedi meden di dido lannale no gondi e wadde fa handen be kollitide humnibe kabaru dido gollidi njide yimbeele humnibe kabaruuji leleedi meden di yogay halaji di fundi wiki be bindiadobe kabaruuji be tinno gattale en koyde muuden yalla dido gollidi anna peewa se grabbi wonno sembe kabaruuji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade ko warata ko nuygal sariya leleedi meden di dum waran waylitede di do anniaji bamam wakkande batu ministre be wono leleedi meden di aljumaar jabbinonde be mbibe ngaram be jowto wattu jono dum wono sariyaaji bamanoode ilanoga e joy lewru fevrier hitande ujunere e temede jena e chapande jena e didi bamanongo leleedi meden di dum e tawede fu be mbi wattu jono dewteden jottigi dum wono to wotnaabe gombe leleedi meden di fa hande andaka wakkati de sariya o hani waylitede fa kebben famtade kede Muhammadu Samaseku
anan der talki sariya di darnugol ko wiyete sina latotonde suudu batirdu dudo berndu bangal assemblée nationale bangi goddo dunde latto gollude monde na berde leedi ndi wattuma gollude ko maninde suudu sariya itama fiinde gollude mawde leedi ndi ka dum hattande daranade kabaru sariya kanankobe e ministre en be suudu batirndu hayfi wadde hellon der golle mun en gollude monde humaninde lamorde leedi ndi itama wonde humaninde kabaru jatteji darnama hunde heere wonde gonde del dido talki sariya e projet sereul latto ngul sababu horejo leedi ndi wawa notorade yimbele suudu batirndu de waltere ne nugal sereji leydi ndi denne yu bangal woteji dum wawata non wadede der dido talki di batu ministre en jamiri guru constitutionnel latto gollide monde jobberde don dum woni horojo leydi ndi hunoto tawene yu teddengal gal cour supreme jey non lam ko be collectivité talki di watane hakkile kala ko woni der talkur sarja sinandu to aljeton dum fufu tawede ngal sariawul sawbinta fi waltere monde der leydi ndi kabaru dubi der banda goto president o memaka hakke manda mo president wata dun memaka le compitali mabbe lam ko be kulitiwide ndedo dabare weltere der dugal sereji di tan huncando hore bupp yoga gondi der gal nugal sereji tan 2012 gal bangi goddo dun be kulitiwide battati allah di leedi di jogi tadela moden jita man der gulire mawde de
wattu jono dunke ande be ngadi landol ko gol o sariya warata nafude be bi leedi ni no wori nyalom hande wala fu ko welti gol nugde sariya leedi meden di nafata be kulitiwide idin yadda dun on sariya wal tem dre sappo en jotto bol leedi meden di kulito wol wido so bami fa gotuma ko leedi mali hentaka nuygal sariya hana memede kede kanko noddete de maître Abdourahman Ben Mamata Touré o yo avocat leleedi meden de komo sifido hendo faccitango Muhammadu Samaseku
l'introduction de cette seconde chambre
on dudo suudu batirdu dido berdu lonti gulire monde humaninde lamodo leedi ndi nangi hakkil am jati sabi tay kama wiide bangal am saddaaji de gullido yoga sabi binta ana hanno kabaru majje jawte den ittugul yoga de imade mun en kalfinama gullido godde yo hunde mu ina jati jonno bangal ko woni der talkuru kawral ngal kumpital di lam o wadi laba sanne sabe mi yali fuf ko odo projet sereewul wattani hakkile der ko focintina le ndudo talkuru min mi la wide kansidine mudun jaati woni ko wala wakkat jon o so neddo ni di dawrude waltere den nugal sereyaji yalla jogolal sifal lam o na beeda fewde hana fey jomu fuddira yedude kingel gel bangal sereewul sappo e jato berde kolito wil waltere hana fey dawrede so ni chadele ana der kabar gotuma ko leedi ndi odo sifane wodi wakkat jon o
sekrab so ni on abiddo bemala me ande ngalado mbayl ne trimi juju modon do hello me ngal mi noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani walde humnine kabar habude yurku yurku leleedi meden di bangile o do nokku o do horejo walde o waran lamade ko yata yimbele sappo e gonnobe kollitiri wiide dido anniaje bama mo kande batu ministre be wono leleedi meden di balle lutindire lamo o de ko dabbino ko be gadino gullali be kollitiri wiide bonandaay dino gori leleedi meden di no yurku yurku o wori be bi lamo wonde hollude wattu joni anniya mudun lobbo kaybe cikkiti ko nder do fedde warta nafude kede ka ko noddirte Seydou Diawara yo député ngotnaado to buguni tolle fedde IRD hande o woni komo sifirdo hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
kan crane office central
so gullude habonde yurugo juinama e hunde mo inde jati ka anahani de wawa darade darde mayre burata nafude gollobe tunbe ande nunde gollirta dun ande min mila wiide dum woni kanyu so wona dun kay martinde kumpatan darngol gollirde de kay gadjata sabi hon de do gollirde kay ana wodi gila boyi anahani jogola der kala gollirde lamu wadali labal bangal haybugol dumugol bangi goddo dun gollirde jewtande dido golliji fuf na hani juinede so wona dun de do gollirde tan wawata fi habude yurgu yurgu e hunde hande haybede gilla do wuddi der sifa labal jogola golle kara gollirde
contrôle interne on wodi chaque service
yimbe lo huminibe kabaru no kawrtal mangal ngal hani waddata le leedi meden difa bibbe mali fu nara damal gotal deltira damal gotal be ngiide yimbe lo huminibe kabaruji le leedi meden di asaber jabbi nonde yoga e halaji di fu njowi ki ko ngal o kawrtal warta nafude le nokkobe kollitiwde wajibdu sina yimbe ndeda ba kabaruji be ngatta koyde mudde no watta so ngal o kawrtal feewa so kaldale kawral ngal dutabe le leedi meden di kede kanko no dutta de chek amala jara o yolle ndedo fedde mo woni ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
change ont permis de
tout on dira haklaji lati sababu suulaji kewdi di nantinobe kabaru worbe e robe jogani non do imade ngal kawrutal do dewral bibbe leedindi andon wiide fadde amen latade robe e worbe nantinobe kabaruji min bibbe leedindi tafon denno bangal mudum suugula kala bingi leedindi hono jangu leedi malindi latto waka jun o kala bingi leedi malindi ana watani hakili sanne kabaru azawad o denno wana fi kabaru azawad tan ngal kawrutal dewral bibbe leedindi latto sababu dun ngada tout on dira haklaji do kala kulati sababuji lugidi tilallaaji leedindi imma de kawrute raison ngaji di yo yaade bibbe leedindi hettinaade himmeji mabbe e kala ko njeli gollede bangal hewtugol jam denno du hon du e bandun jawtatan lengal kawrutal dewral ngal
lors de la conférence d'entente nationale
ko yaata sukaabe jokkolbe temderon kanen gonde famminede wakkati jonono kabaru talki yimbe le be ngordi ngal do kawtal fuddi don leedi meden di leng majjumbe kolitiwde be ngada sababbe jeyal hono yimbe le gombe do be kani handirede be do yimbe le du tawe mbayi faabete kede kanko no dirteedo Umaru Ag Mohamed Ibrahim Haidara o kanko laami de do fedde ko mo sifi do hen do foccitango Mohamadou Sama Seku
le 10 mars 2016
yande sappo leru masitan 2016 lati non fuddode habugul kala ko yeddata kabaru sariawul dum tanawul hore kabaruji kertaade dow kala der leedi malindi denagu majjidun so bangal ande kesse ma sifaji goddi ngatanama hakkilo der dido kabaruji kertaade yimbele jogidi nafakaaji gollide moddo usine ngaji jebaki fe nawturaade di denno kasindine denagu majji latanike wajibi kala gollide kumanide ande kesse fewde yimbele bombe sumu jotaabe sannebe yu dawrude no nawtortobe dum be jabanta kabaru mudum be kebadun pelital bangal tabagul sariaji
dans le respect de la loi
figol ballon coupe kafobe kolliti wiide gube malide kebi ngalu kenyen fedde deb no dirta joli bande be pihi don fedde wonde kasen wonde leleedi egypte deb no dirta masri le majjube ngatti baddidi be kebi baddu goto walde wonde kasen wonde leleedi meden deb no dirta 11 créateur be ko hemude en kanyen du kebi ngalu to rwanda to kanyen ngatti baddu goto ben do keba fe baddel gotel le yontre warore de dido figol ballon jan kan filitede kasen leleedi meden di
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jurne den jallo onne le raison ngaji meden di en pouriran do seguro kanko ministre communido kabaru jande do dowre le leedi meden di o yehi to seguto noddirte aseto fune sama kew ko mo yehi tonko mo jowto yiki do nokkule mabbe dimirde ngodde nokko noddirte nyana nyono kany sinzana le majjo kanko ministre o wattu jono yide yimbe la gombe tombe o wi hidu anniaji ngaram amede le hen dewe yel hono kabaru ekol ngaji do kani jangineede kabaru demal hani wadde le leedi di tengar dan faado sigaso do yimbe la gombe tombe e be gonde hokkede hakkilaji lobbi fayoto yimbe la ngurumbe le kereduji di koni faana di do golleji faabe dewto yalla hono be kane waddir ton laabal yalla be kaba e kabaru nyawule kebtede tunele kany en diam meje de cenaki ton le majjube bilanni be odo golle suudu meri wondu to sigaso to garantimini ren faado kuccala do lycée mo no dirta halla jallobe mi kanyum han lata don kedaado kuli kedaado sikaso to kuli koroto imugol mabbe kanngol wadde le noga e jol lewru mars timmay le did lewru avril waror ndu to kuli koroto le majjube kolletido o do lycée imugol be ngato hakku mabbe kambe e ekol ngaji jena e so kambe ko mabbe kedi ganyude ko wadi sababu bu dido golleji du fa dewto wattu jono yalla hono jangobe gombe tobe kandi be dirde ande mudu en lanni be o do golle yo waldinde noddirta bi kalanko hokkindiri juudo suudu ministre humnido kabaru jande leleyire le leydi meden di secrétaire min joto on kala do mbawdon tawede le malifo e mangal mudo jotaldi min kertnikidi wakkati jono kebi di min le lamu kuli koros faande kedde hadade hon andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.